Mungu amejua kuumba, amejua kutengeneza kiumbe kukipamba mfano wa maua. Acha wanione mshamba, amejua kukutengenezea kaumbo nane namba, na moja yangu chukua. Unautunza utamu baby, kwani we mzinga wa nyuki, mano tamu wako kasali. Oh la la la, usije kwenda mbali baby, wala usiwaze kunichiti, mimi mgonjwa kwako sina hali. Oh la la la, najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona mapema. Najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona mapema. Anajua nini yanitibu, yani kitokea nimezidiwa, unilaza maungoni mwake, tiba yangu kifua chake. Unautunza utamu baby, kwani we mzinga wa nyuki, mano tamu wako kasali. Oh la la la, usije kwenda mbali baby, wala usiwaze kunichiti, mimi mgonjwa kwako sina hali. Oh la la la, najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona mapema. Najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona
beats, babe. It's more beats, babe. It's more beats, babe. It's more beats.